no hana i te roro te mana motu hake, ka harama i te whakaro ki a hau.
Ka titiro, ka whakarongo ki waho ki te kupu, i te mutu o te motu. E pātaia nei, te pōtae o te kotahitanga, e kara eri mahena rei te kotu. Puru puru anga ko whaoram, kei tapoko te haere a te uri o rahiri. Ngā whakatara te arera tangatanga e parare maira, hei a hakoa. Mau mai kōrero tia ki te marae, tūake hō he paki wai mirirangi, re whanui hō na tuke mata ki te tautoko mai ka pai. Kātahi nei kaha e papa, kātahi nei kōra mai taku ngā kau, ki te piki prei na rere ki mauau, e kora mai tauranga e kihi ngā tai. Mōrehu hau a tautai nau, ki te kei o te poti mihini, panai au e awanui, ki te tai whakanuku nuku hia, ki te tai whakaneke neke hia, hurirere tia, i te mōna toi kei matata, te unga mōhoku ki te nohonga o paurato mana hau, hei tuku ki koko hinau ko paerama. E koro he mana he amana tia, tōpuni rangatira, pata pata hia, ki a manu paora i te kaunihera. Me whakatata mai ki tō tahano, te ahoki e mataratu tō tamahine perehitini. A kataraina tokona te ora, tokona te wahine, tokona mai hoki e rihari manaki. Te kauwhau ki putau a ki tenei, tana manawa te amine a kenei kapai. Mō te ahara, mō takurari, te omeo te paerata, ki taku pōtiki mai tawhiti, taku tarakina tā, mureko te kohantu. Werohi ai te o, werohi ai te pō, whākina mai e hika te huanui o te whāki, ki te kuti, te wera, te hawa, ki a toro, ki a riki, rangi kai o tū, whare mā hau au, he kawe ki a hine ka hūkura e māriu, ana ki whangaparao, a koi pe kau, ki tu o pō, taka ho mai rā te wā, e a kapaturingi, ki a i tāna, tā whiwhirangi, te tariki pō, neke tāna, whakahau mai. E tama whakatangi hia te pere a te whakapona, ki a titi hawa te pere a te rongo pai, ki tā pui hiki tia, ko wai te pou, ko wipera te pou, ka tū te ringa ki tūranga, ka tū te ringa ki te urewera. E pou te mara whakarere a te rai whara ki raha ki ka hiki tia, e ko te tiri pou, ko te toki, ko te te whatefa, hei pū mau, pānui tia taku hae, re ki te papa te piki ko tuku ka pai. E tāta mehana pikitia tō hoi hō ka haere tā wai ngā kokorua i henga kei wai ko hatu ko te pōroa kei o pātia ko hākopa kei o taramarae a te ariki nāna i tare a i te kara o te kāhu kei te rata i ti te ure tārewa kei te pākira te whare tangata. Hei taku pāpā mauri ara, takitaki na ngā kāwai nui ki ngā kāwai rō ka kōpaki na mai ki te puka puka kāpai. Kāti me waka topa topa atu hau ki tō ngāri roko tumu te heu heu. Kei rua pehura te ahika i te ware toka i puta mai ai atama te pūkōreo atama te wānanga no te kura o te mārei kura. Me aropiri au ki tō whāea e kui merei wa karangatia te muri karangatia te tonga hui hui atu ki kōrua ko hui rangi e pupuru nei ngā kiwei o kekete ki tārānaki. Mauri atu ka whetiki na e te vetu marama hei hō mo te paki o matariki. Hoki a kanei au ki tō matu tō e ratongi kura i a rake ai te te kaumaru a tōna na matapu tēna. Hei a pōtara mo te kini Mauri ka tau ka pai.